mzee sasa amekuwa kini clown of late bana. Ati wewe podi yako imeja tu wanaume.
Okay.
Si mtu aliniambia unazoe kuongeza sauti. Mtu aliniambia ukiongeza dem kwa pod in increase listening time by 10 minutes. At least atakuwa interested more than. Si hii ni watu walikuwa niambia. Nao ni marafiki zako nyo expect wa kusupport like na ubaguzi. Wako tu like ah bro hii sauti yako pia ibambi sana.
Lazima. Sasa ndio
ni zuri. Sikio ushaanza kunikatia. Kati sauti yangu ni mzuri. Yes, ndio nishaingia box. Do with me as you wish. Wagon good people, welcome to the Genosi. I'm your host Jacob, aka the Black Aristotle, aka the Black Teletubby, aka the Sexy Ninja Turtle. But my mama still named me Jacob. Oh, aka Jake, yopia, watu wamekuwa wakiita Jacob late. Na leo nimewaletea someone different, nimekuwa nikisikia tu mabeza hapa daily. So nimekuja na someone, at least, nimesikia wito wenu. So tuko hapa na Emma. Uko na nini aka?
Blue, aka Blue.
Aka ingine. Ai, kwa nini unajiita majina tu kwa? Huko ni tota toto, huko ni tota boy.
Nilikuwa naitwa Blue. Nilikuwa naitwa Blue.
Ilikuwa na kushrab fulani.
Si nikikamba. Blue.
Si nilikwambia unifunze kikambo kwa kata. Like I've always been interested.
Si nifunze na mimi bado sijafunza.
Ujafunzwa aje?
Sasa sijui vizuri.
But si unajua enough to go by.
Mimi ni wale wa. Mimi nasikia lakini siwezi mkaya.
Watoto wa Nairobi.
Mimi ni hao.
Mimi siwezi pretend mimi ni mtoto wa Nairobi bana.
Na si ku pretend. Na nilikuwa nafikiria kitu. Juzi tu by the way. As in si wingili, mimi na feel like. Na kwa discriminate, na juzi kikamba.
Si mbona unaishi Kenya?
No, si. First of all, explain your situation yangu. Nimezaliwa Nairobi. Raised in Nairobi. Kwenda ushakuni like once in like 3 years. Niyo ni December.
Kutoka kwenye dusha go ni distance ya. Ni drive ya how long?
Ni jipeleke.
Ajibu tu swali, drive ya how long?
Like 2 hours ama 1 hour 30
minutes. Sio tutapiga hapa 6 hour drives, 8 hour drives hapa na bado tunajua hapa mother tongue zetu.
But sasa you shouldn't blame me. Mzazi yako nipeleke.
Alafu vile Nairobi bado imejawa kamba.
Mzazi alingeleshi kikamba. Unaona?
Oh, sasa unacheki. Oh, ando zazo Nairobi.
Si ndio hiyo.
Lakini hata mimi kwetu like tuko 3 kids na mimi peke yake kijaka.
Hawa wengine ni wadogo wako.
Bro wako 13 akisikia hata kijaki na mwestia tayo. Na kumbuka tumeenda church. Like tunafanya nini hapa? Like umsana, what is this person talking about?
Church pastor anaongea na kijaka.
Yeah, si zile church zao, cha kwani hujaenda church zao.
Hata yeye tu anaongea na kijaka. Mimi float but zingine nimesikia.
Kusikia. Anyway, so kama uko familiar na iPod kitu sifanya sometimes ni si interview like hakuna tio who are you sijui umetoka wapi ulilelewa wapi zii tunasoma tu tunasoma an article tunaza discuss your article the articles are inspire different line of thought we just run with it.
Okay,
so kuna kitu interesting niliona. Safaricom ilikuwa ordered kulipa 6 million for not hiring a man. So mse alikuwa blind na ili apply position. So lazima through the application process I may go through. Sasa kwa interview akachujwa safa akasema ati
yuko blind.
Ati sasa hivi ndo ana claim ati liko discrimination. Safa anasema hawana software. But so si kwenda court judge akasema by the time uliko na interview mse the whole time. So ulijua kuna disability. So inamaanisha when you
walijua.
Kwani utakuwa tu blind na si unaandika anga kwa application form. Kwani utadanganya alafu sikumefika kwa office surprise. Sioni. Venye si udanganya kwa application, nimekuwa nikidanganya kwa applications of late.
This is not need of line.
Ai, uwe. Ka, unajua saa hii natumiwa, unajua saa zikuwa chisha mzazi, bana kwa ni una connections ni nini. Saa hii pia kuni, juwa anapo nimepiga 1-0, kuequalize, anantumia zile zenye, the first title lapo ni degree holder. Na najua mzizi ja graduate, so tunangaza, hadi mina mangole, we unanipima mbona. We tunalipa yo fee, unajua zija graduate. Uko tu una rap tu salt kwa hiyo wound. I already feel something of way about it.
But sasa tu ukiapply na unajua uja graduate.
Sina danga.
Papers. Sasa si utaenda na nini?
Hiyo siku tutajua. Si ni connection. Si hizo tu ndio ifike kwa HR. Si anajua na hapo. Hiyo tu ilikuwa ifike kwa desk. hata kwa CV. Sisi CV zote andika uongo the whole time.
Sawa, but like academic qualifications, so, kabla zangu kuna time sijui alitumiwa hii tu pressure mzazi wewe kwani kutoka kwa nyumba. Anatumiwa anambia ah uja graduate wewe, si umemaliza shule. Nataka uja graduate, uja supply.
Apply tu hivyo tu. Hivyo tu.
Ameenda. Please have drop papers kwa in language stadium. Nyayo stadium. Line.
Lakini Kenya na wanaandika kwa watu 1000 people, watu 6000 wanafika.
Line. Amepanga line kutoka alifika huko sijui 5. Amepanga line the moment amefika. Iko wapi? Iko wapi?
Wasa hivyo ndo umetolewa kwa line.
Iko wapi? Uja graduate.
Rudi. Sasa hizo ushasimama kwa line. Umesimama kwa line 6 hours. Hivyo ndo mimi nilitupianga mtu huduma namba hizo paper. Like kile mmekuwa hapo kwa line for almost 2 hours. Alafu anasema tu ndio mtu wa mwisho. Mtu kwa mbele yako. Ndio tunafungia. Nikamwambia chukua karatasi mwende nayo. Si ndio hata ndio namba sasa si relevant. Sio sasa sema. Si relevant. Sio sasa sema hapa juzi. Si relevant.
Na ulikuwa akisumbuliana.
Ah, sio tu ni tactics za kula do. Hiyo gavisha kula do nayo nini. But sasa mika kwa Safaricom alinipa 6 million. Yeah, basically bread crumbing this person. Was a bread crumbing. Nile unakatia dem. Kwa nita kakwe dem yako lakia na kukangati wapu holding tu. Yeah? Dates na yu unampeleka. Sherehe unampeleka. Lakini awitu ni rafiki yangu. Anakombe tu wako ready for relationship. Nini bed crab. Ushifanya watu hivo.
Si wasiana watu kufanya hivyo.
Oh my god.
Tunataka the benefits but atutaki the initial in. The commitment.
Unataka tu kusikia fiti.
Mi nataka tu.
Lakini si wanume
tu kufanya.
Oh my unafanya furahi kwa friend zone. Una enjoy more than others. Lakini unalipa the same, unafanya boyfriend duties.
Basi sasa kwani okay, ile mimi wananiishi ni like kwani hatuwezi kuwa tu friends?
Kwani unadhani wewe uko special? Kwa nini special nitakuwa rafiki yako? Nimekwambia sina enough friends. Si ndio mbona madem na decide tu ati oh you want to be friends? What is special about you?
Okay, so sisi ndio tuna inaitwa
sometimes you are a terrible friend. Sindio?
By force.
Sometimes you are a terrible friend. Like kama mimi nishambi wa terrible friend by everyone. Hata juzi hapa nimepashwa. Bila sishiki simu za watu. Sisi na text back what after 3 days.
After 3 months.
Where to fake complain? Where to fake complain? Wewe si nimekutext leo. Una complain nini?
Before leo.
Juzi.
Before juzi.
Maybe 2 weeks ago. Kwa ni weuna simu. Sipu kuna yu namba yangu.
Sijui kwa nini, what would I expect? Iyo like, iyo energy toke from.
From the other past, kila mtu tu.
Sijui kwa nini.
Sini juu pia hii generation, juu ya immediacy ya kila kitu, ya technology, ya internet.
Yeah.
Atuka ready go through growing pains ya friendship. Tuna yetu kila kitu kwetu immediate. Untaka tu mtu, umekutana 2 days, untaka mtu washa kupenda. Sijui unataka ufeel love design gani.
Yeah,
unataka mtu sasa kwa best friend yako na umejiona 1 week. Mimi niko watu nimejiona 2 years tunaongea on birthdays, holidays ama katika ya shughuli.
But sasa pia nilikuwa najiuliza sasa what would you say how would you define a friend?
Seems ya kwa tu that time namhitaji. Na mimi niko there for them.
Okay, na kama namhitaji kina sasa.
Wewe pia uko needy sana sasa. Mimi siko hapa ku serve the needy. Mimi si Jesus. Hata Jesus hakusave kila mtu.
So, if Jesus, I need you all the time, how na wewe hauko capable kwa needed.
Jesus pia alipiga tu love for 2-3 years akahep her bana. Hakuwa na time. But the worst shame imagine mimi alikuwa in his 20s.
Nani?
Jesus. Do you see sketo alikuwa mtoi alafu ashakuwa
30. Yeah, ashakuwa 30.
Yeah, pia alikuwa kwa hizo streets hapa anasumbua kina Mary Magdalene hapo. Mabeste wa Mary Magdalena hapo anasumbua mbaya, si ndio? Anakatia bibi ya Simon. Sister ya Simon Pete, mbona? Mbona tumeka Biblia kwa pedestal hivyo?
I think, okay for me, juna sinanga, nobody knows the truth. So like, staki, nile, guess ni fair. Ile like, kutaki kusema, ati, atuelewe hizi vitu ziko kwa Bible like hakuna facts ama
juu hii book ulipewa tu nilikuwa nazungumza the first time ulipewa Bible. Ile ndogo unakuwa ile King James ndogo fulani ya blue.
Eh, ile blue.
Hiyo ndio ilikuwa Bible ya kwanza nilipewa. Kwa Raima. Ilikuwa tuna New Testament. Washakutolea Old Testament.
New Testament pekee yake.
Jioni too complicated. Utaambiwa hapo usifonikee, usifanye nini. New Testament ina hata iko biza story. Unaweza kwa tume stick to it, unapiga tu sherehe. Bora umeomba. Mko safe and shit.
Sasa you feel yenye naongelelea like taki like you have questions but pia una feel it's a
simple mbona you feel
mbona na question does this mean I don't have faith
on indoctrination but nimekuwa naambia watu the other day religion ilishako weapon is the long time ago the moment any belief system like msana believe anything wasa wana believe hata wasemi atheist wase wana believe in hizo mahoroscopes and shit which almost happened to me by the way lakini ku lose sense of direction mbaya. So naanza ku believe in horoscopes, just astronomy.
Si tulikuwa tume discuss hiyo story like ni venye tu unatumia simu yako. Your beliefs sai your
ziko influence na
the things vitu unaona na Instagram yako.
Lakini hiyo astronomy ilikuwa boys wangu fulani tulikuwa tumekakezani tuna tuko session ni nini. Eh, mtu amenipiga hapo convincing. Hadi yako na site anakuambia wewe ingiza tu hizo details hivi utaona. Inakwambia vile una feel sai.
True.
Ah, but sasa mwanzo kuna kinaitwa hiyo the Burnham effect.
Yeah.
Like una believe in hizo vague thing. Ni kitu vague.
Very vague.
Ni very vague. But unajieka kwa hizo groups ndio you feel pia una belong. Mm. At the end of the day you must believe in something.
Yeah.
Otherwise
bwana. Una generalize kabisa such that hiyo kitu imeandikwa hapo.
Ndio. Hivyo ndio una feel.
It's like what andika kitu like last week. Just last week you were sad.
Si yako ilipasuka hizo ni negative just due Mercury retrograde. Sasa vitu zako zinavunjika tu. Uko hati broken. Eh, yeah, yeah. Hiyo ni jume bisjui au uko compatible na Libra. Hizo ni mimi. Inafanya watu wanakuwa too particular.
Yeah.
But that's what happens with civilization. Like, nikona kuna msana sana mishi Kenya kutoka the 80s. Yeah, mina divlay road system yotu yiko sana. Yalikuwa sana, malikuwa kujaka pale Mbakasi. Kwa ile mkuru kwa njenga. Nyumba zilikuwa sijui tatu. Sasa hii ni slum vizi. Lakini ama akumbuka mpaka sikio wanyama unaweza toka hivyo na simba. Lakini hapa pia tunaona kama monkey, hapa pia kuna monkey business. Si wao sasa zara nimeka hivyo na monkey imekuza toka kwenda jikoni.
Hapa kweli.
Ah, si ndio unasemanga leafy suburbs. Leafy suburbs. Yo, so pia nilikuwa na nini nyingine, mimi nitakwanza kuhusu IG models.
Wasu.
Eh, for false advertising. Kila time nananga si tunako tukipiga story nikikwambia nananga profile ya dem amekeza kutalk nini nini na follow the moment tumeanza ku follow acha afanye hizo vitu sasa
sisi ni click bait
hiyo ni false advertising mimi nakusuhu bana nilikuja hapo jumia nataka kuona matako matako imeenda wapi in fact my Instagram activity side ni following and unfollowing two IG models hadi nianza kufit lakini hadi pop alikuwa na like matoto hapo
so sasa waste tu so you can just unfollow.
Mina dai yana hiyo hiyo yenye lifanya ni follow hivi tu watu kwa si mnasema kabla relationship mtu ni mzuri anapay attention na anakupay time akishapewa once ako busy but so your story IG model niko jafanya nifikirie mbona hiyo Kim Kardashian model ay work for men like hizo nude leaks nini nini si Kim alianza tu na porn yake fulani ilileak shakuwa bilioni. Hata Kenya kangele kina Huda, kina Vera.
Basi sasa siju pia tu azina.
Mbora si wanaume iwak.
Venye imekuwa, venye tumekuwa socialized. Ama niseme aje like the woman anakuwa associated na sex.
Kwani sisi pia tuna have your sex. Kwani sasa wanaume si sexy.
Sasa maybe sasa ndio tuamue. Let's turn the tables.
Wanamesha wadubu kuni nguvu. Ni vato zisema.
Like okay unaweza taka iko hivyo like
si ikuwe option
iko sasa una scroll unaona tu mandume
mwanaume lazima kuwa unapiga gym lazima kuwa na abs lazima kuwa na nini Deborah kuna matako hiyo kitabia atavuta tu yoga pants juu
na zile zinaitwa
waist trainer amefunga topa waist trainer bora hiyo matako hips iko
basi ndio na pia wanaume wako na hizo za kujifinya sijui mara unavasha hata sijui inaka abs lakini si abs.
Kuna display. Kuna display uke kwa. Lakini like dunia wasa ni tricksters vizi. People do anything to feel like they have an advantage. So alikuwa anaona video nyingine crazy. Sasa sije nikuonyeshe, ilikuwa bathroom. Kwanza zingine walinas waki smoke na mtoi.
Okay.
Waki smoke weed na mtoi. Na si even generation fulani yenye tume like sije tumejiconvince ati ngoe ni mzuri. Wewe mzazi wako kisikia unavuta bangi. Sasa ku disorder immediately. Wewe ni mwenda ushako mwenda wazimu. Like kwa
wewe ni mwenda wazimu.
Kwa akili yako si ati usha immediately wewe ni
mwenda. Ni nakwanga kwanza take the first.
Wewe ni mwenda wazimu.
Wewe ni mwenda wazimu.
Like uwezi convince mzazi wako.
Each example yenye unasikia tu ya mtu mwenye
alivuta ngoe.
Ati alivuta wanasemanga kukunywa. Kunywa bangi.
Kwanza kisha sema kana mother tongue. Kazi wa kijaka, yani ni madonda. Aya, imabo. Aya, yani mzazi anaona tu yani hiyo ni the worst thing
ever.
Unaweza fanya in this life bana. Ilikuwa ni video ndio. Pindi shida kwa sababu vitu nyingi. Nitafuta nikani kwa nimeficha ngino. But sasa una feel aje juu? Jumi niko naangalia mimi issue yangu na like of course niko na bias towards juu generation pato tumekuwa raised kukuwa accepting, try kukuwa convinced or enough research has been done and nini. So tunaona ni kitu fiti. Si ndio?
Yeah.
Lakini mimi naona pia ni kutoa. Jodi mimi niko na like niko na relative. Wacha ni dress niche kidogo. Niko na kazi yangu fulani. Ni mtu mkubwa huko kwa 30 za kuna watu wengi. Sasa yeye. Yeah. Yeah, so tumeka unazile tumeka session ni nini? Anaanza yeye hata mtu wake asijua alikuwa na missiles. Alimpiga kwa majoint. Niko na mama wengi kuna watu wengi na watabelea. Mnapiga session, mnachaina hadi mtu wengi. So mimi nilikuwa like, first of all, Danny brain yake imedevelop to that point.
Mtoi how old?
Si mtoi 4, 3 years, hapo 5, 6, mtoi na medi, anakadogi.
What?
Anapiga pa mapafa na do.
What?
Mimi nilikuwa hadi msit kuenda kwake kuseti. Sasa alikuwa plug. Alafu chiki mtoi yake anakam, anajengo joint yake anaenda na hiyo news pale imelifikisha. Anapewa anaenda kuisikizia. So mimi nilikuwa like, as much as tunza sema wahi kitu ni positive ni nini, tunateka we choice. Like, so only make your decision.
I mean, you make decision. So as much as maybe nilikuwa influenced by someone, you still decided.
Iyo pia unafogo personal responsibility mbaya. At influence.
No, why? As in, no, kwani ulijulia wapi. The first time mi nilijua bangi, nilikuwa high school. Sati kujua, as in, kuona, kushika.
Ulikuwa aware of it.
Nilikuwa, of course, umesoma kwa vitabu.
Ushafunza hapo class. You will die. You will die.
Na it's really indica, sizo zote. The first time, mi nikishika hivi nguwai kwa mkono. Nilikuwa high school, I think nilikuwa form 3 ama form 2. Nilipewa na kakijana. Hivi tu funky. Ameandika tinamba yake.
Kwa joint.
Kaniku ipasuke, yani, amevenye.
Chill. What umsee, like, ino pia ni G. Obviously, ata, iyo kupewa G, itasha kuimpress.
Basi, sa unora, ikuwa.
Goza, hini kabla
wende. Sini nishtuka.
Sa ina mbaki ulishika. Ama ulipiga pafia kwanza, piuka sahau.
No, niliandikanga kwa mkono. Alafu, nikena kwa basi, nikandika. Sijui mbona, vede niliandika juu. Unajua,
siya shaku impress?
No. So, siyo ni bad influence. If I was a good person, pia, nigesi. Wewe
unanipatia bangi stack. Mimi hata sikuwa. Mimi shule nilikuwa hata funky kwa bana. Funky ilikuwa story. Kai. Nikawa nilitoa hii video. Unajua hizi video pia unanyashanga na uso za watu. So zingine legality na kuangaishwa.
Sasa you can imagine mbele nilificha. Ndio ninge nao shule.
So ulikuwa nayo shule?
Nilikuwa nayo shule.
Na una nare?
Sina.
So kwa faili na ngoi.
Sasa mimi nimepewa.
Ulikuwa unaonyeshana, si ndio?
Nilionyeshana hata tukiwa.
Lazima uonyeshane. Watu wanakushangaa. Kuna joint. Situasha. Sasa mliowasha?
No. Nilienda nayo.
Ah, hiyo ni uchoyo. Hiyo ni uchoyo vibaya sana.
Sasa hata tuwasha, mimi siko anajua kusumuka. I'm very sure marafiki zangu wako anajua.
Uko anajua kusumuka. Sina kwa mdomo unatawa.
No. Siku anajua, sasa siku wai. Kwani mjui fanya kitu for the first time, you don't just jump in.
Uwe, umenikumbusha siku kwanza ni vichipo hiwa bana. Udemba ni nanikali ni hiba.
Nilienda na home, nikapea ni hiba wetu, kijana.
Sasa ndi ya chome?
Ya chome. Mimi nilikuwa kana unana chome. nikampea, akaniambia hii ni wapi imeandikwa namba.
So ulienda kupeana lawama?
Mi singe smoke.
So ulikuwa tu nayo?
Ilikuwa tu nayo. Siku anataka hata kusmoke. I wish hata sijui hata nini ilifanya nikaanza kusmoke. Huyo neighbor sasa ndiye alinifundisha.
Sijui ushamkujia nayo. Sijui ulishamkujia nayo sasa inafaa fanya nini?
Alikuja kunifundisha kusmoke, I think ilikuwa form 4.
Ah. Ndeka kwa nini?
From there. History.
Umekuwa sasa
hivi. The rest was history.
Umekuwa veteran. Lakini sasa but on the topic of drugs. Niliona article fulani fani. Hata like the most weird ways you could get drunk. Wewe unaweza fikiria like njia gani yenye si regular ya kulewa?
Ati weird. Kama gani?
Kama kuka kwa tampon. What? Msana sok. Tei kwa tampon alafu anaingiza huko chini.
So in a work?
Si, apparently. Wana claim in a work.
What did you
describe here?
No, as in, like, the biology behind that. I'm not sure the chemistry.
See, when I absorb the pump very fast. Kwa nini nini? Aye. Kwa nini nakudanganya?
No, as in, this feel coming a work.
Mbona isi work?
Mtu anakuwa drunk.
Aye. Like, eh, yeah. So ni way inajulikana sana, si ati ni kitu foreign.
Okay, another way?
Another way ni butt chugging.
Yeah,
so smigiza kwa mataa kwa?
Watu anakuwa mtu wa idol.
Sindiyo, kuna diyo tukunyo hand sanitizer, kuna watu wana snort alcohol. Kuna of course vituka gummy bears.
So, I mean, watu tu wajipendi. Watu tu...
Sasa mtu ashachoka hiku kunywa same. Hii kuingiza kwa mdomo hii ashachoka nayo.
The same thing watu tu wamefanya na sex, like.
Eh, wow, lakini sex na ni internet. Ukishona papo nyingi unajipata unaanza kusuck toes na topa. So, sana shava Air Max kutoka sijui ronga hadi kwa asha sweat miguu. Unaingiza tu kwa
mlango miguu.
Unaingiza tu kwa mdomo yako. Sijui kutoa sapa salad za watu. Zina.
Watu wanafaa kutake two break from his internet, like, hata unasema mi singi pona.
Kwa niwe diwe?
Singi.
You know, because I feel very proud of myself.
Unafaa kujipige makofi.
Sijona porn for a while. Feel very proud of myself.
With time unakuja maybe kuona, huh? Maybe it wasn't.
It wasn't nini. Hakuna shame. Mbona ya shame inakuanga?
No, what's the shame? As in, still for you.
Wana vile wazungu litoa aibu wa wameomoka. Hii Kenya tu ni aibu ina to hold back.
No, mi siungilele kuhusu aibu.
Wadzi mekata kutoka.
Kuhusu aibu. As in the fact that unajua, hii content, kuna vile inanipotosha.
Inakupotosha.
Mi kezi laba mgu ya mtu.
Utajua jiwezi kabla ujaribu.
No, like sisi isu hii imekunini. Iyo venye ulikuwa unasema ni kaku indoctrinate.
So the freakiest thing ushaifanya ni nini? Sikia vuko shy, unaogopa kusema. Usijali. Nitaambia listeners baadaye. Nikisha find out. Nitaambia nikisha find out. The dress ni chapter 1.
What happened is it after marriage?
Ati after so unda kushtua mtoto wa mtu. Lazima mfanye pa kuona date aje kutoka expect.
No. As in mimi niko na sister mdogo. Namwambia mimi naweza kuambia everything.
Unataka kujua?
Unataka no, as in unaweza ambiwa all the advices in the world. Sijui what, lakini tu ile tu moja mimi peke yangu naweza kukuambia. Mambo ya vijana.
Achana nayo. Sasa kwa lesbian.
Kwenda huko.
Kuniko aje mbona?
No, not really.
Mbona umevilify wanaume hivyo?
Okay, basi achane na sexual relationship.
Mbona? Juu ulikuwa na trauma ni nini?
No, as in like as a girl, I think you do okay. Nasidhani mimi naweza advice kwa dem. Ata yani tena nakosa words.
Line of thought ishapotea.
No, not ni venye thoughts ni mingi sasa. Aje na shida niseme gani ya kwanza?
Si zote.
Jule kuna jua I can say for myself mimi sikuambi.
Will you find out is it on the fly?
Eh, as in unazijua tu on the way.
Unashikwa hivi, okay. unajaribu kusikia hivyo, unaongeza reaction ya mtu. Okay, anasikia
fiti. Okay, anasikia fiti. Yeah, unaona. Unaendelea tu. The more you do that, the more like you experiment more.
But in the same way, nilikuwa nimekaa na wanaume. Like, sasa hivi nasema at least, hata ukiwatch TV, like traditional television, mainstream television, kuna things that could educate girls.
Yeah.
Lakini si wanaume hakuna. Nothing is teaching us to be like men are out here, bana.
Actually wanafundisha wasichana like to protect themselves, but sasa nyinyi mfundishi nyinyi pia nyinyi kuwa responsible.
Hatufunzwi, ni unacho tu figure out. Wewe ni mwanaume, maisha mwanaume ni hivyo.
Wewe
ndio the first girl kusema hivyo. Unajua mimi nikisema,
no, ni ukweli na kwamba
hakuna anything could train men. Ni bora unangata men akishakuwa successful na cheat. Juu saa hii unadai, saa hii hata every man in a relationship. So, nilikuwa na mtu that nisema kwa the previous episode. A man is only as faithful as his options. The way tuko na options, ai, faithful kitu gani. Na his options na kutuke kwa na do. Ndiyo wananga all these successful men, all the time.
Cheat.
Juu, uwe kwa na do, uku fanyua training, atisa kisha kwa millionaire.
Yeah.
Wasichana utakuwa na kuja hivi wengi. Ujavuza kusema no.
Yeah.
Sasa pia unizua dick yake kwa hapo, your dick is not your friend. Your dick is always telling you, do it. Yes.
Do it.
Yes. Uyo. Kula uyo. Yes.
Ata uyo mwenyama kasi
aje. Ata ameiva kwa giza bana. Kila mtu ni mrembo kwa darkness. Sinema na watu zima stima.
Ata ndio nilikuwa na shanga na unanga. Sijui zi means ati mtu anasema. I guess ni mchana na honga niandika of course.
Hmm.
Then you look at the girl your guy is cheating on you with. Unashanga sasa angaliona tu huyo.
Buda, kwa darkness.
It has nothing to do with the looks.
Kila mtu ni tu hiyo tamaa.
Yeah.
Dike mwanaume hizi kwa beti ya huyu aja hivyo, huyu amevaa kushinda huyu. Kuna joto. Joto zote ni tamu.
Joto ni constant.
Joto is constant. Yo, ni crazy. Sasa pia kwa fikiria kitu crazy. Sasa kwanza nimekuwa nikitembea hapa around the hood. Naona hapa manti wa haria ni wengi. Sasa kwa nafikiria mbona like tukiangalia stories za Sponyo iko very accepted madem kwa na sugar daddies.
Iko accepted nini kwa na ma sugar mommy?
Sina unaangalia vifani bana, utakudishi mama yako. Mbona kuna sugar mommy? Sisi ndio tunaanza watu sema.
Unaekwa
sisi
nini?
Sasa hiyo perception na kuvivo mbona kuna hiyo divide like sugar daddies are more accepted than sugar mommies.
The same thing when you tunasema women sex.
So wanaume like, kwa aje? Ni mko put up as sexual beings sasa.
Yeah.
So anything to ni sawa.
As in is nikati ulikuwa destined.
So
kuenda hiyo na it's not good.
The oldest one is a destiny.
Your topic napenda sana. The oldest
ni.
So even me I'm turning 24.
What to say?
Really? Uko 24.
Jumenishi nanga pazi na month mbili, unapenda ku load it over me every time. Unajiona more wise, unajiona more mature. Nonsense. Stupid.
Sisi date first, 28.
28 ni safe. 28 ni safe. Mbona, juu 30 na sound mzee. Sa mi mwana uwe misi juwe.
Tena yu difference ya. Okay, ile kitu yenye mjuliza ni kuna bestie yangu. Actually ni kazini yangu. But atuko related na blood. Unajua
so what is that? Wewe si kazini yako.
Ni in-law. Tumeambiwa tu tukuitange kazi.
Ni in-law ama ni family?
Si
in-law. Wani wale family friends.
Family friends yenye wako invested.
I don't talk to my own cousin. Sasa ni mbeza stranger kazini yangu. Wewe ni stranger.
Sasa huyo dem. Ako saya ku 22.
Oh, kwa namba yake.
Mbona
unataka mazuri? Which type of friends that is?
Uwe nyamaza.
Hei, sarao.
Ako 22.
Hmm.
Boyfriend yake, ako na boyfriend. Boyfriend yake.
Haina shida.
Ako, sijui 28. Na I think ananidanganya. I think ako mo. Juni janga hizo picha.
Mtu nakatati.
Anakatati. No, she's 22.
Age difference. Kwa nitu chali ya rafiki yako mzee.
No, ni kweli azina nadanganya tu ndio nisimteteshe. Now which me? Mimi waambia mtu kweli, mimi wasieki watu.
Lakini 30 year old. Unajua pia wanaume wanapenda madem yangu.
Hiyo ndio swali yangu. Unaona hiyo age gap? That's 8 years tuseme kama ako 30. Hata kama ni 8 years, 7, but is only more. As in why does this guy yani of all ladies akaendea tu
sin expectation
a 22 year old
sin the same way
huyu 22 year old akona nini to offer
sin the same
a 30 year old
sin the same utaki chali yako 24 unaona hakuna kitu na ku offer like mtako age yako uone hakuna kitu na unaona mko the same si ndio mtako older unaona anaweza ku offer more security si ni kweli.
Yeah, but sasa huyu ana offer nini?
Sa, Demo kwa 30 unajua anakimbiza mwanaume hivi, yeye anataka ndoa. Demo kwa 30 umefurahi kwa in a relationship. Umefurahi kwa na boyfriend. Kumfurahisha ni rahisi. Amekaa hivi boti amekimbiza sherehe ashafurahi. Demo kwa 30 ndio anakimbiza na kurwa furahi.
Sasa naye pia.
Na data kwa excited na Diana.
Old girl. Yeah. Lady, yeah. Man girl. Pio anafaa ku keep in mind hiyo dem pia hajasettle. Unajua mnadhani nyingine nyinyi tu mnakonga na utoto. Hata wasichana like a 22 year old will be hata ku date na hata date mwingine mwenye ako 24.
But see, maturity levels zao ni different.
Yeah, sasa mbona huyu mwenye ako 30 ameendea 22? Like need gives need.
Siju maintenance yake ni rahisi. Dem ako 30 already ashafikiria hata inafaa kwa mnaishi pamoja.
No, I'm not saying the 30-year-old guy a date a 30-year-old lady.
Yeah. Mbona amefika
20? Mbona tu wangeendea like a 26-year-old
guy? 26 pia ni mtu asha pata kazi.
Eh!
Hiyo pressure ndio mwanaume hataki.
Unataka maskini? What do you mean?
Every guy utauliza ana prefer younger. Hata iko na what age younger. Ni the same pia tunapata tuma demo fupi. Demo kisha mnatoshana height. Cheki, unafeel nikaa anaweza sat dominant. Mishiko ade mrefu kunishinda once and I did not like it. Sure. Probably the best kiss I've ever met in my life. But I still did not like it. Jina wanza nipike tu mangoto hapa ya.
But sasa you know answering my question.
Sini the same.
30.
Ni ego tu.
In 22.
Yeah.
Why?
Sini raisi. Uona kumukukia 22 volko na foresha na vitu ndogo ndogo. Menda out club. Usha kwa in love jumne naga out kila Friday. Hizi ndio tunakufurahisha.
Yeye nilikuwa na fresh na watu wenye tunaenda kutoshana na wao.
Ndio mapeleko ungepata mtu ako older baada ya kufanya hizo vitu singefurahi.
No, I wouldn't. Kama mama sio now. What's changed?
Mbona sasa una prefer older man?
No, mimi nimesema siwezi pitisha.
Eh, si bado.
That's like.
Si bado. Kwani amko the same. Si uko 24, amko the same.
Unaona?
For these 4 years ni zero.
Okay, sawa. Unaona mimi na based on what? Like let's
see. Mimi ambapo nilipiga simu hivi bwana. Ah, hii ni ile unakumbuka ile hoteli?
Hoteli gani?
Ile date tulikuwa tumeenda kula pale Valley Arcade. Alafu
anakuitia free food.
Niligundua kitu hata ni scam.
Ni nini hiyo?
Wanakuambia tu maponzi scheme. Like wanakuambia okay. Ati tuko na unaenda hapo ni presentation wanakufanyia. Ati you invest in juu ya resort in Diani. Sijui wanakuambia unaweza buy membership hizi ma resort zote ziko costo. Sinisha. Ah, sisi. Au ukinipiga for 3 days. Maliza sio nakutana spouse wako ama comment amu. Deal na mwanangu nitawauliza. Eh. Ah, sio leo na mimi ni ndevu kidogo. Eh, kuongeza ma kgs kidogo ni. Sasa nikwambia juzi nimeitwa saa. Hadi naanza kukimbia sasa nimeanza ku work out. I'm too young to be called saa. Unaweza kuitwa saa una feel tu mzee ati saa. Like nashaka nileta kuwa young man lini like it transition when did it happen.
Mimi nilikuwa pia story ya kujita skinny nige imeisha.
Ngoja wacha sio Jimmy kwa hapa wacha tu niko na commitment. Nianze kwenda hapo thrice a week.
Unajua bado si feel nimeita hiyo point yangu out.
Si wewe yake.
I'm basing. Okay, I said ndio inakwanga 5 years. Sikumbuki, sijui ni
age group. Age group, kuna age group. Mina kujua tu kuna moza mnatairiwa pa moza.
Really? Okay. Mina nasema...
Sipata nilifunza.
Okay, sawa. Like when you mnashare...
Yeah, wait, which reminds me. Walikunda statistic. Like, ukulua Nyanza. That is one ambazo mkisama ya circumcised male. Ni wrong. Like, ni blown up by over 80%.
So,
sasa ni... But ilikuwa, what do you mean you kweli? Mimi niko hiyo 20%. So kitu ilikuwa funny, ati walifanya physical checking. Si umeandikwa hapo kwa list kama msa ametairiwa, wanakuza unaangali check.
Umetairiwa? What?
So likuwa sema ati age set na age group.
As in, sikumbuki ni gani ndo mwenye mko age
kuna, ya
5 years.
Saibu ndo na justify kuwa na kudet older man. Bora kwa hiyo gap ya 5, hiyo window ya 5 years.
I think you're safe. Maybe tukiongeza sana 6. But sasa mimi na feel eight. Why does this older guy?
Sinche kwambia, mbona
want a very young girl?
Mbona kata answer yangu?
Gani?
Si bora 22 ni adult, so hakuna jela naenda. So si maintenance is easy. Like hapo anaweza assert dominance.
Anaweza assert 22 forever.
Anaweza assert dominance vile anataka.
Kwani atakuwa 22 forever?
Si hivi anakuwa 32. Kwani ni yeye anaongeza mwaka sawa?
Na si okay, si siku moja tu atafika 26 ile apate kazi.
Na si ashakuwa 35. Ashafika maybe different stage ya life. So bado anaweza maintain dominance kwa relationship. Uni dema mpati, wacha mi vya mi naona, siwezi jua, sindiyo? Mm-hmm. Lakini kiangalia na mi na insecurities angu. Mm-hmm. Uni dema saa, anaza set dominance vila, anaza fanya vila nataka kwa relationship. Uni dema tamumbia nini.
So huyu mtu anataka, jua kwa, anataka a younger lady jua kwa insecure?
Maybe. Sijui mimi nasema maybe ingekuwa mimi ningekuwa 30.
So iko bali na hiyo theory yangu.
Ningekuwa 30 na niko na 22
years. You can't trust a guy. Mwenye ako 30 na anakatia lima kwa 22.
Jua, it makes sense.
Can't trust them.
It makes sense. Mbona ameruka hizi miaka zote?
Si ndio? Amekosa tu kuchukua. Hata yani 26 bado tu usisi tu uko 24.
Sasa hiyo linakuuma.
Nikisema sisi hazina sina generalize. Sisi mimi nakaa. Mimi nishasema over 30 like.
Inakuuma juu mimi out.
No. Anataka advantage. Anataka advantage room sana ni young. Anata judgment iko na maana.
Eh, lakini ni hivyo.
I can't trust.
Lakini si dempia kwa hapo akili zake yako hapo.
Gani at 22? Akili gani?
Msijua mko the same. You got where is the same?
No.
He, all at the same venye unasema. Not all 24 year olds go the same. Kuna wenye wako mature than you, kuna wenye bado wako very mature. So where's your see mtu na personality okay. Yako?
No, I'm not assuming based on me.
But juu namjua maybe sound mbona nasema hivyo.
Eh, na juu pia mimi najikumbuka nikiwa 22 na najua wasiana wengi sana tulikuwa 22 pamoja na we were not having
the somebody like one main person umekuza hapa kumshtaki kwa internet. Dry snitching.
Kwa nini nimetaja jina yake? Come on.
Na si atajua.
Atasikiza.
Eh, wa sawa. Kumbe mtoto wote wa share. It's okay.
No, but no. Hating. Kama kuna msichana mwenye anasikiza please. Muda. Like just check that.
Wewe jua si link tunatumia dikia
teka. Okay, sijui 40, sijui 35 year old guy anakukatia and you are...
Si atuogope.
And you are 22, you're 23.
Si ogope.
He's taking advantage of you. Please run. Run.
So ulikuwa nafikiria pia kitu ingine crazy. Like the things that people turn into their whole personality. Like tuseme, mwanaume workout, mwanaume wenda gym. That is now their whole personality.
Yeah.
They have nothing else to show.
Watu wanakuanga shallow.
Conspiracy theorists.
We call them shallow.
Conspiracy theorists ni conspiracy theorists throughout.
Throughout.
Yeah, akona opinions on everything. Anapinga kila kitu.
And the ones people to argue with.
Lazima kuna hapo conspiracy. Kuna government inafanya kitu hapo. Kuna cult flani.
Yani
world order. Like, kitu yezi kwa tu regular.
Iwezi. Kuna, okay, sitaki kusema mashughuli zangu, but the same thing I've been doing. Nikaambia mko yangu, mko yangu kaniambia wewe unaingia Illuminati. Like hata sikujeka.
First of all, what would the real Illuminati ndio zingekuwa ni maskini?
Illuminati ni nini?
It is just a group of ni networking tool, just a group of very successful individuals.
So mbona
it coexist na it exists? Si lazima pia waeke hiyo fear aspect. Au wenyewe pia wamespread hiyo propaganda. Like, unajua kila kitu ikiwa na mystique about it, ikiwa na fear about it, one, ina feel more prestigious. Two, ni harder now to join. Ina kuwa more exclusive.
Kweli.
Ndio maana kila mtu ako kanisa. Kanisa unaenda tu. Dini unaingia tu.
Yeah.
Lakini cult lazima ipewe hiyo mystic flame.
Yeah. Yeah,
but we're the same na Christians. Mtu kipata mtu ameokoka, ai kila kitu ni Yesu. Kila hidika Mungu adapt na times. Nika Mungu amekuwa the same from creation. Kama litu create in his own image and likeness na tuna adapt over time. Mbona yes he adapt?
But tunajaje adapt?
Basi vile Christians who uphold the same doctrines kutoka 14 BC hadi leo.
So kuna fakuwa na updates.
Kidogo bana. Update kanisa kidogo bana. Eh? Sindiyo.
Mufanya amendments.
Na dancers. Ushe kutu na dancers. mtu ni dancer all the time, kila kitu ni dancing. Hata atembei normal, anatembea na dance move. Ana creep walk, atembei no. Like wase, mi wambia mse, ni vizuri kuwa na personality trait, lakini you, something you obsessed. Nikata mi unazuo nimekuwa na lot of...
Basa zata kwa ni dancing a personality trait.
So mwana vya tumekotukia nini conversations, alafu kariyo conversation na kuambia, inaza kwa good conversation for the pod. Like hadi miliguna na jikwe trap. Ile kwani sasa mimi nitakuwa
kitu utakuwa
unaona ngatu. Kwani mimi tu ni podcast, sasa mimi tu ni podcast tu. Kila kitu tu ni pod. Like it's a problem. Sasa hizi ni hold a normal conversation. Naweza kwa napiga story na mtu, alafu na hold a train of thought. Ah, hiyo ndio kwa hiyo itakuwa hiyo nitasema hivyo kwa podcast. Since like it's a problem, ni obsession. I can't even hold normal conversations anymore, but
I think pia you go down to really
sa una uko
una have a path, have a specific, unasema specific path.
Of course hiyo ni important, usipotee.
Sisemi ni mbaya,
lakini pia kuna obsessing, kuna point tunafika ni obsession sasa.
Yeah, no which pia sitaki kusema unaweza go on the wrong path. But mimi na feel ile kitu yenyewe kwanza tuambi wangu sana. Mtu anaweza, you are allowed to have so much potential, like unaweza tread
variety
of parts.
Uwezi kwa
lazima the... tu dance.
Uwezi kwa the same all the time.
Like, uwezi... Okay, dance, alafu kitembea tembea, sijui kama msa, like, you just can't be dancing.
Zile zimu conspiracy theories, tuniza believe in these, some things.
Eh, ata sawa we, ata kama unataka kuingia kwa hizo theory we, sawa we believe. Dance, fanya sijui breeze, sijui nini. Like, si lazima, you associate your image with
that one thing. But sini hivyo juu, we always want to be known for something. Si kila mali kutembea, hata hapo around your hood, kila mtu anajulikana because of one thing. Like uni msanii,
uni fundi. But sasa kwa me, think inakuwa challenging for me. Okay, misi jijoti, but maybe for someone like me.
Wata mkona vile umejipiga hapa. Umejipiga hapa ni nini? Yeah? Someone like you.
Someone like me. Like me na feel. Makuangana. Sitaki kuzita talents, but like nakuanga na abilities more.
Come again.
Na skills more.
Come again.
As in, najue...
Si ushare, so utaki nijue.
No, mi nataka sitaki, but unajue nikisema naanza kubox mtu hapo. Anze kusema pia mimi.
Niko hivyo.
Niko hivyo.
Okay. That is
the a, moment na...
That is a very good sema tuwa ujui, lakini sawa.
Uwe wacha. As in, I feel ni challenging juu. Maybe nataka kufanya biz, nataka kuendelea shule, sijui I do my masters and what and what.
Nikuwa nikifikiria hivyo kupiga PhD.
Unaona?
Kini sina, hiyo ni kati 3 million fulani naitaji.
Uko hii side use, unasema unataka kufanya street biz, easy biz kubwa kubwa nini. You also want a career. Yo career yako pia iko na parts mbili. Utaki kuwa hii, lakini maybe pia hii ni poa. And you feel all of them are good for you.
But after my story ya business mekwa nikifikiria, but mekwa kisha nibo, kama mtu anakupatia advice, na sote tunafile nil returns. Like, kuna ni advice nini? Uwe umetengeneza pesa gani? Like, una, what do you know?
No, shida yetu tunakonga na maneno mingi, lakini na actions kidogo.
Oh, that, would I talk, hii, madomo hii, easy.
Asubuhi means, zuri nini, zuri hustle.
Amka, kuna bozongo, lakini, ya na meomoka, anatabaya daily, amka tuomoke. Sadi unaona time alipost na wewe time unamku na yuna usha feel guilty.
Yeah, no. Kwa 3 hours, ni imagine ako on the road. Huko kwa kitanda.
Ah, sawa, pia tumerecord for good minute. So niko na swali moja tu ya mwisho. Well, before kitu ya mwisho niko na swali moja. Why do we, mbona tunakula lemons after meals?
Lemons after meals?
Yeah. Mbona tunakula lemons after meals?
Mi wa school. Why do
ndio tushibe visawa sawa.
Oh, sawa.
Umekata hiyo joke yangu. Ni sawa. So anyway.
Ni sawa.
So at the end of every episode, any concept. Ya joke ni sawa. Umefanyaje? Sawa. So at the end of every episode, nime come up na concept mpya. Inaitwa Mad Libs. Ni kama ad libs but ni crazy. So ini juu ya blackout. So nita kuuliza unipe, like, so ulifunzo English. So unajua nikikombo unipe, past tense of a verb.
Past past tense.
Yeah, any past tense of a verb. Like went.
Okay.
Came.
So we do not
unaniambia past. Unanipea moja na angusha next one. I love it from story and then love it from my story. Like wait, just trust me. You need a mad libs. Just trust me on this. Nipe past tense of a verb. What's up, basi nianze?
Okay.
X. See, X ni past tense.
X?
Eh. Yeah.
X ni word gani?
So, went. Like, see, lazima piku ya design. We say ma two word. The first word that comes in your head.
Went really ni past tense.
Nipatie past tense ya fabingine. See, went. See, went ni past tense.
Came.
Came. Kumuaga tu. Nipatie the name of a common place. Like a park, a city, a field, an estate. Ya kwanza tenye na kuza kwa kilea. Kamba zinimino ni...
Nairobi.
Okay, Nairobi. Nipatie another name of a common place. So, wacha miniseme, ama planet, ama ground, ama sky, nipatie.
Earth.
So, niseme sky. Give me the name of anything. Anything. Podcast is not a thing, like a physical thing.
Okay. Boti.
Boti. Nipe ingine, the name of something, kitu ingine.
Earphones.
Earphones. Unasema ukilio kifikiri sana. Type of animal. Type of animal. Pussy.
Cow.
Chana na pussy. Another type of animal, cow. Type of event, orgy. Nipatie body part. How are you? Nipatie body part.
Head.
Head. Nipatie any noun.
Girl.
Girl. Verb ending in ing. Fucking.
Really?
It's any verb. Another verb ending in ing.
Coming.
Eh, sorry. Another verb ending in ing. Singing and coming. Wow. Another verb ending in ing.
Shouting.
He's the two on a fire. Name of a sport.
Hockey.
Hockey. Jikona ho. Personal job. Prostitute.
Prostitute.
See you in the middle of the clip. You're prostitute.
I might think it, so he is.
Undak some story, I'm going to some story. We went out to the hawker in Nairobi and our girl trotted over to our sideline. In a blackout. So we went out to hawker in Nairobi and our girl trotted over to our sideline. I noticed, fucking down at the end of Nairobi, a pussy coming with a cow. The prostitute sent us out onto the field of Nairobi as the orgy began. I couldn't stop watching the pussy and cow. The pussy up and down and came all around trying his best to get the cow. I got so caught up in watching the antics that the next thing I remembered is singing up on the sky with people standing around me. Apparently, the booty crashed right into my head, knocking me unconscious. When I came to, the prostitutes were shouting over me. I replied, "What happened? All I remember is a pussy and a cow, and then nothing." The prostitute laughed and said, "Well, son, that's one way to save a earphone." That is blacking out according to the pod. So yo, thank you for getting to the end of this episode. Unaweza pita hapo page, unaweza pata episode zingine, come enjoy. Until next time, have a nice. You're starting to be stupid.